Mr. Malungelo say.
Position OKG.
Hey, yeah, 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 yeah. Ay, ay, yo. Hey, yeah, 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 yeah. Oh, yo, yo, oh, yo, yo. Si ba chili, tengi ke ba lungi lo tisembo wetu. Ngomtanzo yole ingane zethu abakuluva bayazi sanisi semayimayi ungangitsheli ngentwana encandinanayi sibatshelile ngeke balungelo December wethu masingena ngomtanzo yole ingane zethu abakuluva bayazi sanisi semayimayi ungangitsheli ngentwana encandinanayi Sibangelile sibakokotile ngibagcine dala sebalobolini amangifika bathi follow me angifuni inkinga amabolotini sibangelile sibakokotile ngibagcine dala sebalobolini amangifika bathi follow me angifuni inkinga amabolotini Follow me, angifuni inkinga amabolotini. Sibangenile sibakokotile, ngibagcine dala sebalobolini. Amangifika bathi follow me, angifuni inkinga amabolotini.